problem. Doctor lover boy. Abandon my bitch. Chitufu kwagala kulibate miembale. Dalamani chaga gabambu zempale. Mwabantu abakulu mwabali mukwano. Ngamwekoze bintu. Nange jendi nesunga muntu. Simanyi love na yo mtima kuntuma. Bobo ntende senjiga. Njagala nandisa kusapa. Mbika konange mbute wenkuba. Njagala kukwako mulavu. Ndawe kubibayo mulavu. Njagala kukwako mulavu. Ndawe kubibayo mulavu. Mama njagala kukwako mukwagala. Nabo babyetala. Pulira bye banyumya mukyalo. Omukwano gwambala. Mbweyo bama nino kusamira. Bangamba bintu vya kusonyiwa. Eyo changa moto. Kuwanga miko. Simanyi love na yo mtima kuntuma. Bobo ntende senjika. Njagala nandisa kusapa. Mbika konange mbute wenkuba. Njagala kukwako mulavu. Ndawe kubibayo mulavu. Kwagala kulibate miembale. Dalamani chaga gabambu zempale. Mwabantu abakulu. When I have a dream, I want to fall in love again. Netaga yo chansi. Ebyo mukwano biyingire.
www.mp3ugandanmusic.com